akulira ekitongole kye Health Heart Foundation owekitiibwa Rita Namyala asabye gavumenti okwongera okuzimba ebifo omugenda okujjanjaba endwadde ezeekuusa ku mitima okwetoola eggwanga lyonna kiyambeko bannayuganda okwewala okutindiga engendo empanvu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okugenda e Mulago okufuna obujjanjabi okwosaako n'abamu okuteeka ssente empitirivu mu bujjanjabi nga bagenda emitala w'amayanja okufuna obujjanjabi Oweekitiibwa Namyalo bino abyogeredde mu kitongoza ekivula ekitumiddwa Etendo Worship Concert mwe bagenda okuyita okusonda ensimbi ezigenda okujjanjaba abaana abalwadde b'emitima nga babatwala e Bunaayira.